olo e mafuta male SBS Samoan.
Ole so olo ouswi a ile fono tanga ministawa o ngai whainga malo se tete ma territory male ministawa o ngai le malo tele. E au fia ima ta upu olo wha mwe mwe talano aina, wha ailonga e tatawana maua e tangata e ngā lulue i ngā luenga le tausinga o tamaiti, ai mai se ima ta upu ile saonga le mō. Ole a talano aina e fōi se resitara, e lisi ina e tangata e whai ngā luenga i le tausinga o tamaiti i child care centres. Ua wha alia le malo tene le wha anganga ole se lau valu se fulmale iwa miliona tāla mō ngā luenga ino fuanga e tausia i whanau. Mō le isi whātau sanga o lumana i nei, e au fi ai, ia siaki i maleo leo, o tangata e ngā rulue i child care centres, male whaava e ina o se resitara. Lo talanoa i nai fo'i, male ono whaama mawha atili o whaatalanga o tangata e whaia whewsua inga wha malosi, ma isi whainga soli tū la fono i whanau, ae o ngā rulue i lo lātou tausinga. Na saunoa le minister i mata upu i whanau i Victoria, Lizzie Blathorn, ole fa moi moi ole tu langa silio na mawulunga mole pui pui ngo fa nau.
It's actually at the moment easier to be trusted with children than to pour a pint at the pub. To get a responsible service of alcohol certificate, you need to do a day of training and then pass a test. To get a working with children check right now, you just go through a police screening process. The way that pedophiles operate means that we will never be able to have no dangerous people working with children. What we have to do and what training will do is arm every other safe adult with the tools they need to spot that person.
Le minister i mata upu i whanau i le parlemene se teteo po le malo se teteo Victoria, Lizzie Blandthorn. Wa awai le malo tele au se tali e nei, i si atunu ue lua se fulu i le lalolangi o lo o whae tio ina. Le fausia whaasoli tu la whono e Israelu o whale mō tangata iutai ei ele ele o Palestine le West Bank. O i si atunu ue au fiai kānata Italia, Japani ma Peretania, o lo o wala awai i le malo Israelu e tāo fia nei le ngā luenga o lo o fausia ai ni whale tolu wafe whaselau i se ele ele i sa sa eo Jerusalema. O le fuafuanga o le nei ngā ruenga, nā fausia le minister o tupi o le malo Israelu, Bezalel Smotrich, ma o le āwae lua i nai le West Bank, o lo o ilalo pūlenga Palestina, ma whaingata ai i tangata Palestina o na ulufale i Jerusalema. Ua ti li o i ai le vā o le malo tele, ma Israelu, lea na amata ina ua whaailoa le palemia Anthony Albanese, lea alua i eina au se talia. O se mālua tūma oti mō Palestina. Ua whaalia le presidente o Ukraine, Volodymyr Zelensky, ele o yeise naunauta inga i le whainga mālo i Rusia, e whiutanga i se file mū e whaamutai le taua. Ua ia wāla awai isi atunuu e whaamālo sia sāma whaasalanga i la fonga po tariffs e whaasino i le mālo i Rusia. Ona na fina wha ailoa mai ai le minister o le vai fafo i Rusia, Sergei Lavrov, ua sauni le peresetene o Rusia Vladimir Putin, e whailoa i Volodymyr Zelensky e talanoa ina se file mu. Peita i e te taua na mua mua, wha talanoa ina nisi o mata upu taua. Ai o wha awo pea ona whai o sa wha inga mai le ea a Rusia na saunoa le peresetene o Ukraine, e le o fia talanoa ina e Vladimir Putin se file mu.
Now, the signals from Russia are simply, to be honest, indecent. They are trying to get away from the need to hold a meeting. They don't want to end the war. They continue massive attacks against Ukraine and very tough assaults on the front.
Le faliliwina mailinga ngana Ukraine, ole saanoa nga le peresistene o Ukraine, Volodymyr Zelensky. Ua au moia se whaatununga le whamasinunga le Brisbane Magistrates Court. E tāo fi ai o na whaia se sāwali na whaamoemoe, e whaia i le awala le Brisbane Story Bridge i le aso sā a saunei. Na whaaulu se tangi e leo leo, na whaabae i le lātou whinaunga, e le saonga le mū o na sāwavali ni tangata se totele i le Story Bridge. O se tasi o le komiti na whaamau pōpoina le sāwali o Rema Nash o le whaalaputu potonga, Le Justice for Palestine.
We're here in the first place because Israel is committing a genocide. According to the International Court of Justice, there's a plausible genocide occurring. And our government has an obligation to prevent and punish genocide. Peaceful assembly is not unlawful.
le se tasi o le whaala putuputonga le Justice for Palestine, Rema Nash. I se ripoti whaala tausanga le whaala putuputonga olo o ngafa ma mataupu i le pui pui ngau Aotearoa New Zealand, olo ta wai le siitia o le tūlanga la matia o Aotearoa, i le a ia ma whainga sipaia i si atunu umai fafo, ai mai se mai saina. I le ripoti o le tausanga nei ale New Zealand Security Intelligence Service, olo ta wai, le matua maalosi o le tūlanga o saina i le Pasifika. Na saunua le whātonu sili o le New Zealand Security Intelligence Service, Andrew Hampton, o le tūlanga la matia e sili atu ona iai le teiminei, nei lo tausanga ua mawae.
Like, share, mafaali sau finangalo, muli muli i le SBS Samoan i le Facebook.